sangia kabisi nona gahiye dore karaje inzimbanye nini uburiri bumbanye bunini imisi ni mibi kubeshya ni kubi baby erega nanjye ndakumva oya sinkurenganya byari bihe bigoye kwicira gisazi mu maso kandi uri maso y'inyana nibyari kuramba Nakumbaza zitese yagiye kwigiye cyari kigeze ngo muryohe muryoshye ibintu nibishakwa ahari uza kubimenya nubaho